SBS Radio.
Waa isbeddelkii ugu weynaa oo nidaamka xisbiga liberaalka lagu sameeyo wixii ka dambeeyay markii uu xisbigan aasaasay Robert Menzi 74 sano ka hor. Scott Morrison ayaa ku dhawaaqay in la adkeeyay in la tuuro hoggaamiyaha xisbiga.
We understand that frustration. We understand that disappointment. We acknowledge it.
Waa fahmaynaa sababta dadku u caraysan yihiin, waa fahmaynaa sababta ay waxa dhacay uga xun yihiin, waana qiraynaa mas-uuliyaddeedana waa qaadanaynaa. Caawana xisbiga liberaalku isagoo qiraya taas ayuu go'aan gaaray. Go'aankuna waa in qofkii loo doorto hoggaanka xisbiga oo doorasho gala kuna guulaysta inuu ra'iisul wasaare sii ahaan doono ilaa 3 sano ee loo doortay uu dhammaysanayo. Isbeddelkan cusub ayaa ah in 3 meelood labo xubnaha xisbiga loo baahan yahay in booska hoggaanka la baneeyo ka hor inta aan loo tartamin.
The only safeguard that is put in place is the very high bar special majority that for that rule to be changed it would require a 2/3 majority of the parliamentary party.
Difaaca kaliya ee la soo rogay waa in aqlabiyadda la badiyay. Si sharcigan loo beddelana waa in la helaa aqlabiyad 3 meelood labo. Qibraddaydana in la helo aqlabiyad noocana waa dhif-dhif, haddiiba la helo markay noqoto hoggaanka la beddelayo. Ra'iisul wasaare Morrison ayaa qiray carada ay ka muujiyeen codbixiyaasha Australia madaxda sida isdaba jooga loo beddelayay iyadoo 5 ra'iisul wasaare la beddelay 10 sano ee u dambeeyay.
Australians have the very reasonable expectation that when they elect a government, when they elect a prime minister, then they should be...
Shacabka Australia waxay filayaan in markay dawladda doortaan ama ra'iisul wasaare ay doontaan ay iyagu noqdaan waa shacabke cidda keliya ee go'aamin karta in la beddelo ra'iisul wasaarahaas iyo in kale. Laakiin hadalka Mr. Morrison ee ah shacabka Australia ayaa doorta ra'iisul wasaare ma aha mid saxa. Marka la fiiriyo nidaamka dawladeed ee Ingiriiska laga keenay ee loo yaqaano Westminster System, codbixiyaashu waxay doortaan oo keliya xubinta baarlamaanka u matalaysa halka ay degan yihiin. Xisbiga ama isbahaysiga ku guuleysta aqlabiyadda baarlamaanka ayaa dawladda soo dhisa. Xisbigaas dawladda dhisaya ayayna u taalaa inay go'aansadaan cidda ra'iisul wasaare noqonaysa. Isbeddelada siyaasadeed ee xisbiga liberaalka ayaa lagu dhawaaqay kadib dood dheer oo habeenkii gaartay oo ay yeesheen xubnaha xisbigu, iyadoo la sheegay in qaar ka mid ah xisbigu uu isbeddelkan degdega yaab ku noqday. Scott Morrison ayaa sheegay inuu la tashaday ra'iisul wasaarihii hore John Howard ka hor dooda, laakiin uusan tala weydiisan ra'iisul wasaarihii u dambeeyay oo isagu uu xilka kala wareegay Malcolm Turnbull. Matthias Cormann oo ah xildhibaan liberaal ah ayaa aaminsan in haddii sharcigan waa hore la soo rogi lahaa inay u badan tahay in Anthony Abbott iyo Malcolm Turnbull midkoodna la tuurin.
Now the rule that we've adopted last night means that Tony Abbott would not have been...
Sharcigan hadda xalay la soo rogay macnaheedu waa in haddii uu jiri lahaa Tony Abbott aan la tuureen, waxaan kaloo isleeyahay Malcolm Turnbull muu bilaabeen inuu ku baaqo cod in loo qaado hoggaanka. Malcolm Turnbull ayaa dhankiisa ABC-da u sheegay inuu soo dhaweynayo tallaabadan, laakiin wuxuu su'aal geliyay inay saameyn yeelanayso ama waxtar noqonayso.
The prospect of there being fewer or less of the sort of revolving...
Rajada ah inay yaraadaan ama la yareeyo ra'iisul wasaaraha midna albaabka uu ka sii baxayo midna soo galayo waa isbeddelan soo dhaweynayo. Dabcan sida ay waxtar u noqonayso waqtiga unbaa sheegi doona. Jason Wood oo ah xildhibaan liberaal ayaa sheegay inuu rajaynayo in siyaasaddan cusub ay siinayso codbixiyaasha kalsooni ay ku galaan doorashada soo socota.
The Australian public and we're listening to them and we're hearing them over the last 10 years they haven't been happy with the leadership changes and this is our way of saying.
Dadweynaha Australia waanu dhageysanay, waan maqalnay 10 sano ee u dambeeyay kumay faraxsanayn isbeddelada hoggaanka. Marka tani waa sida aanu ugu sheegayno haddii aad u codeyso Morrison doorashada soo socota ee uu ra'iisul wasaare saa ku noqdo, wuxuu ra'iisul wasaare sii ahaan doonaa 3 sano oo dhan. Bob Carter oo ah xildhibaan madax bannaan ayaa taageero u muujiyay tallaabadan uu qaaday xisbiga liberaalku.
I think it was a brilliant move.
Waxay aniga ila tahay waa tallaabo aad u fiican. Qof kastaa wuxuu leeyahay xisbigani waa mid sii kala daadanaya. Haddase gacanta ayaa lagu qabtay. Ku-xigeenada hoggaanka mucaaradka Laybarka Tanya Plibersek ayaa dhaliishay tallaabadan iyadoo sheegtay in isbeddelkan uu muujinayo in Scott Morrison uu ka walaacsan yahay oo keliya siduu shaqadiisa u sii haysan lahaa ee uusan ka walaacsanayn arrimaha iyo dhibaatooyinka haysta shacabka Australia. Eeda kuwaas la mida ayaa loo soo jeediyey Kevin Rudd markuu ku dhawaaqay in Labour-ku soo rogayo isbeddelo la mida kuwan hadda lagu dhawaaqay. 2013-kii ayuu isbeddeladaasi ku dhawaaqay Kevin Rudd, kadib markii isaga iyo Julia Gillard ay xilka dhowr goor la kala wareegeen. Xisbiga Labour-ka ayaa hadda u baahan 4 meelood 3 ama 75% aqlabiyad ah si loo beddelo ra'iisul wasaare xilka haya. Waxay sidoo kale u baahan yihiin 6% si loo beddelo hoggaamiye mucaarada. Ms. Plibersek ayaa sidoo kale su'aal ka keentay baahida loo qabay in shir degdeg ah habeennimo la qabto si looga hadlo siyaasadda xisbiga liberaalka.
If Scott Morrison was really interested in stability, he would explain why he knifed Malcolm Turnbull.
Haddii runtii uu Scott Morrison doonayo xasilooni, wuxuu sharaxi lahaa sababta uu u tuuray Malcolm Turnbull. Xasilooni kama muuqato shir ay xisbiga liberaalku galeen habeen barkii.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.